Radiyo Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri @ radio yacu voa.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amahoro kuri mwe mwese mukurikira radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko muri iki kiganiro muri Sanga. Muragira muti uyu munsi twabahishiye iki? Tariki ya 21 z'ukwezi gushize, ikinyamakuru cyo muri Zambia cyitwa The Times of Zambia cyasohoye inkuru ivuga ku ihohoterwa ry'Abanyarwanda muri icyo gihugu. Mu nkuru yacyo cyavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Zambia ryandikiye umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu, rimumenyesha ko HCR ihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'Abanyarwanda muri icyo gihugu. Muri iyo baruwa Ijwi rya Amerika ifitiye kopi, umuyobozi wa HCR muri icyo gihugu asaba urwego rw'abinjira n'abasohoka gukora iperereza kuri icyo kibazo no kumenyesha HCR uko bihagaze, ariko iyo baruwa ikanasaba by'umwihariko ko amahame n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi yakubahirizwa. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi twabatumiriye abatumirwa babiri bari budufashe gusobanukirwa icyo kibazo uko giteye. Ku murongo wa telefone muri Zambia turi kumwe na Bwana Emile Ndamukunda, umwe mu Banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Zambia, amaze iminsi akurikirana iki kibazo. Turavugana amavo n'amavuko yacyo, ukuri kwibiba ku Banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu n'icyo inzego zinyuranye za leta cyangwa izishinzwe impunzi ku rwego mpuzamahanga zikora kuri icyo kibazo. Bwana Eli Ndamukunda, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuko mwahanye ubutayi bw'igitekerezo kuri ingingo. Nabanza gusuhuza bene wacu bavuga Ikinyarwanda n'Ikirundi babwira ngo ndakomeze kugira ibihe byiza.
Ye, ubundi aho ngaho twakabaye tuvuga tuti mwaka bwanje.
Ya
nimwe acha mabwanje
kuko ni
nimugoro bavuye ngo bwanje bari gitondo. Ubwo hano muri America turi mu gitondo ubwo nyine nayobye. Ngirango Emile rero ikaze mu kiganiro muri Sanga. Turi kumwe kandi na Bwana Claude Gatebuke, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, ayobora ikigo African Great Lakes Action Network giharanira amahoro, ubutabera n'uburumbuke. Bwana Claude Gatebuke, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Jeffrey Mutagoma, ndagushimiye kandi nashimiye na Kagwigwi. Turi kumwe nawe ndamusuhuje, mwembi ndabasuhuje n'abakurikiye iki kiganiro. Mukomere cyane, twese dukomere, dukomerane.
Ikaze namwe mwese bakunze b'ikiganiro muri Sangaho muri hose hirya no hino ku isi. Dutangira ikiganiro tureba uko iki kibazo tumaze kuvuga haruguru cyifashe. Mukanya ndahijambo bwana Emile ndamukunda kagwigwi ariko reka tubanze tuki Kigali mu Rwanda dusabe umunyamakuru w'ijwi rya Amerika bwana Eric bagira ubusa atubwire irya baruwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryandikiye leta ya Zambia ivuga ko rihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwo rwego bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu. Iyi baruwa yashyizweho umukono na Madame Pierine Ayala ahagarariye HCR muri icyo gihugu. Eric bagira ubusa tubwire uko bimeze.
Impamvu kurenganywa kw'impunzi z'abanyarwanda bikozwe n'abakozi bashinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka. Nkwandikiye kubera impamvu zirebana n'akarengane bivugwa ko abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia ku buryo buzwi. Amakuru ibiro byanjye biheruka kubona aragaragaza ko ikibazo cy'abanyarwanda kimaze kurenga urugero rwa kwihanganirwa mu gihe bakomeje kuvuga ko batotezwa no guhigwa bukware n'inzego z'abakozi zishinzwe abinjira n'abasohoka babakaruswa. Ibindi bivugwa ku banyarwanda byerekeye kwibwa ibicuruzwa mu maduka yabo n'iyicwa rya bamwe muri bo baraswa n'abantu bitwaje intwaro batazwi. Ibyo bikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru binyuranye byo mu gihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryamenye ko impunzi n'abasaba ubuhungiro bafashwe muri ubwo buryo kandi rihangayikishijwe cyane nabyo. Ibi biraba mu gihe Zambia imaze gushyira umukono ku itegeko ryubahiriza amahame mpuzamahanga yo kurengera impunzi kandi yerekanye ko yiteguye gufasha abantu bahunze imvururu n'umutekano muke mu bihugu bakomotsemo. Ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi yo mu 1951 yerekeye kutavangura isaba ibihugu byayashyizeho umukono kuyubahiriza mu kudakora ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu, idini cyangwa igihugu impunzi zikomokamo. Igika cya 29 cy'itegeko rigenga impunzi ryo mu 2017 kivuga ko impunzi zitagomba gukorerwa ivangura ryaba rishingiye ku gihugu cy'amavuko, ubwoko, igitsina, idini, inkomoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu, imyaka, ubumuga, imitekerereze, imyemerere, umuco, ururimi, imibereho, gutwita, kubushatse cyangwa uri ingaragu cyangwa urwego umuntu arimo mu byerekeye ubukungu. Ahashingiwe ku birimo biba, HCR yiteguye kuganira na leta yanyu no kubaha amakuru y'ibirimo biba mu buryo burambuye. Hagataho HCR irasaba leta yanyu gukora iperereza ibibazo byose byagaragajwe no kutumenyesha ibyo murimo gukora kugira ngo ibyo bibazo byihohoterwa bikemuke. Ikindi turasaba guverinoma ya Zambia kumenyesha abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bose ibyerekeye amategeko agenga impunzi n'ibyo Zambia isabwa kubahiriza bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, harimo ibyo yemeye byo guha umutekano impunzi n'abasaba ubuhungiro ititaye kuho bakomoka cyangwa ubwenegihugu bwabo, ahubwo kubahiriza amahame shingiro y'amategeko arengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu.
Bwana Eric bagira ubusa, urakoze kudusomera iyo baruwa HCR yandikiye inzego z'ubutegetsi zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia. Reka tujye kwa bwana Emile Ndamukunda Kagwigwi uri aho muri Zambia. Icyo kibazo cyatangiye ryari, cyaje gite?
Murakoze kuma ijambo. Ikibazo ubundi kugira ngo gisesengure neza byaba byiza umuntu abanje kureba uko cyatangiye. Ikibazo cy'ingenzi z'abanyarwanda ubundi cyatangiye cyangwa cyakomeye guhera muri 2013 ubwo leta y'u Rwanda ifatanyije natwe byashyizeho gahunda yo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda. Icyo gihe kugira ngo abantu bose bazi icyitwa secession clause, ikintu rero cyo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda kimaze kuba.
Icyo ariko ntabwo cyabaye muri Zambia gusa, cyabaye hose hari impunzi z'abanyarwanda barebwa nyine nuko gukomeza.
Ubwo rero nubwo cyagenze gutyo, ubundi hagomba gukurikiraho nivuze inzira eshatu. Hari inzira eshatu zagomba gukurikizwa. Urwa mbere ni uko mu gihe impunzi zikuriyeho ibyangombwa ziba zishobora gutaha mu gihugu cyazo ku bushake. ibyo rero nabo byabaye kuko impunzi zakomeje kugaragaza ko icyo zahunze cyangwa se zitiyumva ko umutekano wazo wari zitize umutekano ku buryo zataha ni ukuvuga ngo ibyo gutaha ku bushake ntabwo cyabaye. Hashobora gukurikiraho ko mu gihe impunzi zatashye ibihugu birimo Zambia ishobora kuziha ibyangombwa zigatura zigatura zifite ibyangombwa. Ibyo nabyo kuva muri 2013 kugeza ubu ubona nta murongo wabyo ugaragara. Nubwo Zambia itirukana impunzi ariko nta byangombwa zigira naho hava n'icyo kibazo cyo kuba inzego za Zambia zihora zibirukana inyuma nuko ni abantu babaho batagira ibyangombwa. Uko ntibatunze ngo bahabwe ibyangombwa ni abantu batagira igihugu ubona nta mategeko yo kubarihira ahari. Icya gatatu mu gihe Zambia ibonye kuba tuzi itabishoboye byashoboraga ko bashakira ibindi bihugu bishobora kubakira ibyo nabyo bikaba bitarakozwe. Ayo makosa rero niyo ashamikiyeho ibindi bibazo byose bigenda bivuka kuko impunzi zageraga ibyangombwa biziranga ubu nta byangombwa bigira ziba mu makambi aho ubufasha bwa HCR ubufasha bwa leta byahagaze kandi izo mpunzi zigomba kubaho. Wakwibaza ngo mu gihe nta muntu ugufasha uzabaho gute? Aho rero niho havamo ko zigomba kuva mu makambi zikajya gushakisha imibereho zigakubitana na za nzego zishinzwe kwinjira n'abasohoka mu gihugu babisaba ibyangombwa bagasanga ntabyo bifite. Ibibazo rero byose bishamikiye kuri uwo mwanzuro navuga ko wakubukiweho cyangwa se ko wabaye umwanzuro utagezweho cyangwa ko ari umwanzuro wabaye n'akagambane ariko hatitawe ku zindi z'impunzi.
Reka mukanya wenda turagaruka kuri icyo cy'uko bigenda n'ibibazo by'umwihariko birimo kuba ariko reka turebe kuri icyo cya cessation clause cyangwa se cyo gukuraho ubuhunzi. Umwanzuro urafashwe HCR irawufashe biremejwe ariko mu by'ukuri impunzi zimwe ziravuze ziti ntabwo twebwe twumva twataha tuzaguma ahangaha. Zambia ntabwo yabirukanye HCR turimo tuvuga niyo yanditse uru rwandiko bigaragara ko irimo mu by'ukuri gusa nishaka kurwana kubafite icyo kibazo. Ku mpunzi zitifuje gutaha HCR yazivuze biki by'umwihariko aho muri Zambia yizifata nk'impunzi cyangwa byakomeza byaciriye aho ngaho bijya mu rungabangabo nta kigenda?
Aha nta stati zigira ni ukuvuga ngo zika ngo izahoze ari impunzi ariko si ubu niki ubajije nabi zere ngo ko zahoze ari impunzi ubu niki ngira ngo nta gisubizo yashobora kumuha kuko umuntu nk'uko mwabisomaga no mu itangazo HCR ubwayo ubundi arahariye amakosa niyo yashyiraho kuko yakuyeho ubuhunzi nta kindi kintu yateganyije ntabwo nzira byaciyemo twese tuba tubivuga ngo kuko leta y'u Rwanda niyo yasabye icyo kintu ariko bigaragara neza ko uburyo cyakozwe cyahonyoye uburenganzira. Umuntu agira uburenganzira bwinshi umuntu aba akeneye kubaho abakeneye gukora abakeneye kwiga igihe afite abana bakiga abakeneye kwivuza abakeneye no gutembera ukabava mu gihugu ukajya mu kindi. Ibyo bintu byose kugira ngo bigerweho ni uko uba ufite ibyangombwa. Kimwe mu bibazo biremereye impunzi z'abanyarwanda cyangwa se zaba zari impunzi z'abanyarwanda ni ukubaho nta byangombwa icyo bita nta dokima n'imwe wabona ibaranga ibaho. Kwiga usanga ari ibibazo, gukora usanga ari ibibazo. Ubwo nk'uko nubwo bimenyekanye cyangwa sisiteme itangiye kubyinjiramo iki kibazo kimaze igihe kinini abanyarwanda navuga ngo barakubititse barakubititse ni abantu buri munsi buri myaka nubwo ngo babone akantu ko gukora ntabwo umutima uba uri hamwe abavuga ejo cyangwa ejo bundi abinjira n'abasohoka baraza bantware kandi nabo bamenye ko nyine nta kivugira usanga donke nyine uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda ntazo rwose nta kizere kinatanga uretse ko wenda usanga bavuga bati haje leta nshyashya wenda iyi leta hari ikintu izabikoraho ubwo nashyize itangiye kubyinjiramo wenda icyizere kikazamuka ejo hazaza hari cyagosoka ariko ubundi uko ibintu byari bimeze kugeza ubu rwose ntabwo ubuzima bw'umuntu by'abanyarwanda byari bimeze neza hagana gatoya.
Mukanya turajya kwa Claude Gatebuke, ariko ndagira ngo nk'umuntu utaraho muri Zambia, nk'umuntu wumva icyo kibazo cyangwa ukibona mu itangazamakuru, uduhe ishusho muri rusange yuko kimeze y'ibibazo abanyarwanda bafite. Twigeze kubikomozaho aho ngaho mu Rwanda, ariko wowe urahari, uri aho muri Zambia, sa nk'uduhe ishusho y'ukuntu ibyo bibazo bimeze, ibyabaye n'ingero.
Ubundi muri rusange hano hari abanyarwanda benshi bari n'ibyiciro bigiye binyuranyuranye. Hari impunzi zahunze mu myaka yashize, zahunze muri kiriya gihe cya 1994 1995, inyinshi zaje zivuye muri Congo. Izo urebye hari n'izo zifite ikibazo kinini cyane, kuko nubwo hari impunzi zigenda zihunga mu minsi ya vuba bitewe n'ibibazo peresoneri zo ni kankeya, ariko hari n'abanyarwanda baza bibiziye mu buzima busanzwe baje gushaka imibereho. Aho rero umuntu agomba kubatandukanya n'impunzi zari zizwi zifite ibyangombwa ariko zikabyakwa. Hari ibibazo bombi bahuriraho nk'abanyarwanda n'abarundi n'ibyo, ariko ikibazo cyihariye cy'abo banyarwanda ni uko bo kugeza ubu tuvuga niho umuntu yaravuye mu Rwanda aje gushaka imibereho abafite pasiporo, ubuzima bumunaniye hano muri Zambia yajya muri Afurika y'Epfo afite ibyangombwa agenderaho. Ariko urumva uwo muntu wamuha ibyangombwa ni umuntu twita ngo ni sampati, umuntu utagira urupapuro. Uragenda ugasanga abana kugira ngo babone ishuri hano ni ikibazo. Icyo gihe bakuraho ibyangombwa by'ubuhunzi, Zambia yari ifite abanyarwanda 400,000, umubare wari 400,000. Kugeza ubu tuvugana bamaze kuba 200,000, aho n'abarizaga vuba bambwira ko ari 500,690, hafi 600,000. Abo bana bagenda bavuka biyongera mu mubare w'abana batagira ibyangombwa kujya ku ishuri, ugasanga ni ikibazo. Ibisobanuro bahora babaza iwanjye birangira, niba umuntu abonye amahirwe akavuga ati mbonye uko nabona agashora ubuzima bwo mu bandi bago nabushobora, reka njye gushaka icyo nakora. Ingera siri bizenguruka zenguruka mu maduka ikagira zifashe ibyangombwa byawe biriye, ugasanga nta byangombwa agira wa muntu yaho za ruswa zihera. Aho kugira ngo bajye kumufunga na duke yari afite aratubaha, ejo bagashyikirwa bakagaruka, ugasanga icyo kintu cy'ibyangombwa buri gihe giteza ibibazo. None urafite n'icyo cy'ibyangombwa, umuntu utagira igihugu kimuvugira ngo iyo nta byangombwa ufite burya nta gihugu ufite. Ushobora kuvuga ngo abantu Leta y'u Rwanda bavuganira impunzi zahunze u Rwanda, tubavuga ngo Leta ya Zambia ngo irabafasha, nta byangombwa Zambia irabaha. N'aba bantu bashaka kubahohotera kuko bazi ko nta kivugira babona aho bahera, ugasanga uyu munsi umuntu arangira aramufashe amutwaye amafaranga. Niba udafite amafaranga baragukinze. Ibyo ni ibibazo tubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi hano muri Zambia. Uyu munsi umuntu bashobora kumufata inshuro cyane, yaba atabonye amafaranga yo gutanga ngo bamurekure agasimba. Ugasanga rero ibyo bintu byose, kandi inyuma y'ibyo ngibyo, reka mbwire nk'urugero rwa hafi, hari igihe kigeze kuba ibibazo by'umutekano aha ngaha nabyo tutamenya neza uko byaje. Abanyagihugu birara mu maduka y'abanyarwanda barabiga barabasahura, icyo kintu hari mukibuka. Icyo gihe rero Leta ya Zambia yaravuze iti abantu basahuwe tuzafasha. Ni abantu bari bafite ibyangombwa bibemerera gukorera hano muri Zambia. Bageze kuri ba banyarwanda bari impunzi, bagasanga nta rupapuro na rumwe bafite, kandi ibintu byabo byarasahuwe. Ndakumvisha akarengane no guhohoterwa bya byaragiye biba kuva kera. Umuntu yari afite akaduka yarihinze kugira ngo buri muntu ugere ku rwego rwo kubona akaduka, ngira ngo buri muntu yumva uko bigoye. Baraje baragasahuye kubera ko nta cyangombwa na kimwe gira kikuranga, ibintu byawe bigiye gutyo burundu urahombye. Rimwe rw'akarengane k'abantu.
Reka tujye kwa Bwana Claude Gatebuke, wumvise ibyo bwana Emile Ndamukunda avuze ati ari leta ya Zambia ntituvugira ari HCR ntituvugira ubwo ga nimwe musigaye mwe muhirimbanira uburenganzira bwa muntu bwana gatebuke ikibazo nk'iki aho igihugu cyakiriye impunzi kizihinduka ni ikibazo mukunze kubona mu mirimo yanyu mukora yo guhirimbanira uburenganzira bwa muntu
ni ikibazo dukunze kubona akenshi kandi manze shimire na Rutagwigwi izo information utanze kuko nibaza ko abantu benshi badakurikirana iby'uburenganzira bwa muntu badakurikira batamenya ibyo bibazo impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia zifite ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe biba no ku mpunzi z'abarundi ariko cyane cyane iz'abanyarwanda n'izurebye zugarijwe icyo kibazo rero gisanzwe kibaho nkanjye nk'umuntu w'impirimbanya uburenganzira bwa muntu nta nubwo ari ku banyarwanda gusa nkibona hari n'impunzi zo mu bindi bihugu urugero natanga ni nk'impunzi zo mu gihugu cya Burma cyangwa bita Birmani urebye iyo zigeze mu bihugu nka za Thailand nazo zikurikiranwa na leta z'aho ngaho zikaba mu buzima bukakaye cyane bubabaje ku buryo rimwe na rimwe niyo abantu bahanira uburenganzira bwa muntu bagiye kubavugira bakajya muri ibyo bihugu nabo barabirukana ngarutse rero ku mpunzi z'abanyarwanda icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi kitari no muri Zambia gusa uretse no muri Zambia wenda tuvuge ko ari muri Afurika nubwo njyewe mbona ko Zambia iri mu bihugu by'ibura bifite inzego bikurikiza inzego akenshi ibihugu byo muri kariya karere ko mu majyepfo ya Afurika usanga ibyinshi bigerageza ugereranyije no mu karere k'u Rwanda u Rwanda rurimo uretse rero no muri Afurika nabaha nk'urugero na hano muri Amerika impunzi z'abanyarwanda zirakurikirana hari raporo yasohotse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere yasohowe na FBI urwego rwa Amerika rushinzwe iperereza ku byaha byakorewe muri Amerika FBI ndakeka benshi bareba amafilime wenda cyangwa bakurikira amakuru bazi icyo ari cyo ivuga ko impunzi z'abanyarwanda n'abanyarwanda babimukira bakurikiranwa muri Amerika ikindi ni mu bihugu bitandukanye aho for example nko mu gihugu nka Suede bigeze no kwirukana umudiplomate cyangwa abadiplomate umudiplomate w'umunyarwanda bamuziza gukurikirana impunzi z'abanyarwanda no kubate n'iterabwoba ibyo nabyo birimo muri iyo raporo ya FBI ivuga ko bashaka kwintimida no gukurikirana impunzi
ariko bwana gatebuke ahangaha ni igihugu cya Zambia n'inzego z'ubutegetsi muri Zambia zirimo gukurikirana impunzi ni ubutegetsi ubwabwo
niyo mpamvu nahereye kuri urwo rugero naguhahirwa impunzi zo muri Birmani ndi kuvuga ko ibyo bintu bibaho ko ubwo butegetsi buba anako ubutegetsi bw'igihugu impunzi zirimo bukurikirana impunzi ku by'u Rwanda rero iyo urebye witegereje usanga atari ubwo butegetsi burimo kubikora ku bushake bwabwo kubera ko Zambia ni igihugu mu bintu yewe nk'abantu naganiriye nabo bakora muri izo mu nzego internationali zaho no mu buyobozi bwaho bafite ikintu cyo kwishimira muri ishema ryo kuba ari igihugu cyakira impunzi Zambia yakiriye impunzi kuva kera ari izo muri Afurika y'Epfo ari izo muri za Zimbabwe ari muri Angola ari abantu bahunze muri za 70 bakiri muri famiye zabo zikiri muri Zambia z'impunzi hari abanyekongo abarundi abasomali abanyarwanda abanyetiyopiya hari amoko menshi y'abantu bahungiye muri Zambia noneho iyo urebye rero ukuntu biruka ku mpunzi z'abanyarwanda ubona ko atari ukubera ko atari ukwiruka ku mpunzi gusa ahubwo ni impunzi z'abanyarwanda aho rero niho ubonera ko iyo witegereje usanga harimo akaboko ka leta y'u Rwanda niyo mpamvu narinzanye urwo rugero for example rwa FBI naho handi no mu bindi bihugu aho wenda batashoboye
reka ibyo twe kubyemeza bwana gatebuke twe kwemeza ko ibintu tudafitiye gihamya wenda tubyite analize yawe ku giti cyawe kubibona ariko ntabwo ntabwo ijwi rya Amerika ribyemeza kuko ntabwo tubizi.
Aho turi kumwe ijana ku ijana ibyo ni isesengura. Hari ikintu bavuga mu Cyongereza ngo if it walks like a duck, talks like a duck, quacks like a duck, it must be a duck. Ngo niba igenda nk'igishuhe, niba ikintu kigenda nk'igishuhe, kikavuga nk'igishuhe, kigasakuza nk'igishuhe, burya kiba ari igishuhe. Niyo mpamvu ndi kugenda mbereka ku isi yose. Iyo uzengurutse isi ukagenda ureba ukuntu mu buryo bwihariye impunzi z'Abanyarwanda zikurikiranwa, ukareba uretse na Zambia, reba Mozambique, abantu bararaswa, impunzi ziraraswa muri Mozambique. Kasenta Muhanga yaburiwe irengerero, Revoka baramurashe, Revoka irindi zina rye ndaryibagiwe. Muri Kenya impunzi zaraharasiwe, izindi ziburirwa irengero, abantu nka Rutembesa. Dusubije inyuma muri iyi myaka 30 ishize, hari na base tukwenda shanga n'abandi benshi, ku buryo iyo urebye ubona mumfashe ijambo ry'Ikinyarwanda rya ryitwa pattern, ni bivuga iki mu Kinyarwanda? Ibintu bikurikiranye.
Ariko aho bitandukaniye bwana Gatebuke, aho hari ibintu bitandukaniye nuko abo ngabo izo kawuvuga zagiye zikorwa n'abantu rimwe na rimwe batazwi, bindi bikiri mu iperereza, ariko ubu turimo turavuga inzego z'igihugu n'abantu bakora mu rwego rw'igihugu bagira batya bakakaruswa. Wasobanura ute ko igihugu cyakorera mu kindi abantu barakaruswa, abaturage barasenya amaduka y'Abanyarwanda? Ibi bintu ni ibintu bikorwa n'Abanyezambiya bwana Gatebuke?
Ibyo bintu ariko bibaho, ibyo bintu bibaho cyane ko leta ikorera mu yindi, wenda si cyane cyane iyo bagendeye ku kintu cya ruswa cyangwa ubushuti n'umubano mpuzamahanga. Ikintu kizwi ni uko muri iyi myaka yashize, ubundi u Rwanda ntabwo rwagiraga ambasade muri Zambia. Icyo kiri mu bintu byahindutse muri iyi myaka yashize. Umubano wa Zambia n'u Rwanda ntabwo wari umeze neza, ariko uko umubano wa Zambia n'u Rwanda ugenda umera neza kurushaho, niko noneho na kondisiyo n'ibibazo by'impunzi bigenda byiyongera kurushaho. Icyo ni ikintu kigaragara, ni bya bindi navugaga ko iyo ufashe ibintu ugateranya ugafata rimwe ukongeraho rimwe ubona kabiri. Aho rero niho nkomeza gushimangira ko iyo urebye cyane cyane mu bihugu bya Afurika ko ari ahantu ushobora gukoresha ruswa, ugakoresha corruption yo kuba wakwinjira mu bategetsi, igihugu kiba gifite amafaranga menshi yo gutanga mo za ruswa. Icyo ni kimwe. Nongere ngaruke kuri icyo kintu cya ruswa. Mu bihugu hataba ruswa ariko hari ikintu gisa nka ruswa, ibintu bya lobbying. Ibyo nabyo ni ibintu tubona ko leta y'u Rwanda ikora, niyo mvuga ko ibiri gukorera mu bindi bihugu. Urebye na hano muri Amerika, mfite ngewe za dokima n'amaresi y'ahantu leta y'u Rwanda yishyuraga ngo babakorere lobbying.
Ariko ntabyo ufite, ariko muri Zambia ibyo ntabyo ufite.
Muri Zambia ntabwo byoroshye kubibona kubera ko
niyo mpamvu tutabyemeza bwana Gatebuke. Reka uretse gato Emile, hari abantu bamaze umwanya munini ku murongo wa telefone, mu by'ukuri ndagira ngo bataducika. Ku murongo wa telefone hari bwana Jean Serge Mandela na bwana Uwimana Jean de Dieu. Reka duhere kuri bwana Jean Serge Mandela, ndagaruka ndabaha ijambo mu kanya iyo ngingo turayigarukaho. Bwana Jean Serge Mandela, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze kumijambo.
Uherereye hehe?
Ndeme Rusaka, ndaye Rusaka, nomaze nona bana umwitanga nawe Rusaka.
Ye,
noko kuba mu nkambi ibanganye ku ngufu n'amezi ya kuradisi mwaye ukwezi kumwe.
Uhamagaye ushaka kuduha igitekerezo cyangwa ni ikibazo?
Ni igitekerezo, ni igitekerezo n'anyigire cyo mvuga kuri leta y'u Rwanda.
Komeza.
Ditajyana Rwanda muri Zambia, muri Zambia ifitemo utuntu twinshi cyane tudutera Nzamba. Ubundi tugera inangaha, tugera inangaha, abantu bajya tugeze inangaha mbere ya za gihumbi bibiri, wajyaga inangaha kumva uvuga igifaransa kwita ku mukasayi, kuko ntabwo bari bazi Abanyarwanda. none ibintu byaje byaje kwigira imbere gatoya ariko mbere nsubira inyuma nyinyira aho ngaho muri Zambia iyo wageze kujya kubona akazi uri umunyamahanga agomba kugira work permit no kujya gucuruza umunyamahanga agomba kugira ibyo bita visitor permit bandi yo kitaga kwitaga self employed permit cyangwa kayita imfaka ye self employed permit cyangwa kuka ko bayitaga cyangwa se ko bayita gutyo gihe
nibyo yemere yatubwiraga mu kanya
bikoresha hanyuma cyangwa se ukabonye akazi none muri do ni mo ko umbicumi ibwo no no amatiye ko ya yabinje nasoka bayavuguriye hanyuma washyiraho none washyiraho izindi mushya bashyizemo uruhushya rw'umuntu uruhushya bashyizemo uruhushya rwa spouse permit donc uruhushya rw'umuntu rw'umuntu bashakanye rwanuzi rwa employment permit bagikuraho rero kugira ngo mukore ku giti cye babikora babyita n'ibindi bita permit donc abantu bagiyeza mirimo permit bagiyemeza mirimo ubwo bongeye ubwo iyo permit yakomeje kubaho rero kugira ngo ubone akazi mu kugira ngo permit okay none na submit submit ubwo ni kuri abanyeshuri none dusubiye tugeje mu teko muri Zambia itegeko ry'umuryango w'abibumbye bita convention 1961 ryo convention mpuzamahanga Zambia yakoze Zambia yarifashe yo kujya ngo kubyekeranye n'ubwisanzure bw'impunzi ubwo dushya tukubwikisha tukaba ko Zambia ko ibaye ubonye ubunzi muri Zambia agomba kuba mu nkambi kujya guhura nyuma y'inkambi rero ugomba gusanga izo mutse nakubwiye nyine icyo ngicyo bita visa permit work permit study permit na spouse permit
sa n'uwihutisha igitekerezo hari abandi bategereje ku murongo
kuko itegeko ryo mu bihumbi byo kujya kuvuga itegeko rigenga abinjira n'abasohoka ryo mu bihumbi 2010 bongeyemo none uko iyo ufatiwe kugira ngo uve mu nkambi ugomba kuba ufite ibyo bita get pass none bishaka gusohoka none iyo utarufite wafashe iyo bakubonye ko cyangwa utarufite cyangwa se warangije bagomba kugera mu rukiko ryo kuvuga ukoze uburishe amategeko ya Zambia kugera mu nkiko rero nkiko rero mu rukiko rwatsindwa rero nibwo baguhana amwe kangiye azabo cyangwa kaguha amezi atatu wewe no kuba ko nisha ko sobanye nyine njyango n'uko mategeko byo bakamiga zo bakora mategeko abakikije hanyuma ibyerekeye rero twe abanyarwanda aba amaze gutwa umaze gutwambura ubuhungiro ubutetsi bwari buriho bwavuze ati uko twabisanze biteye impungenge ariko nta muntu uzawutaza bivamo waduhaye ibyo bita temporary permanent residence baduhaye byarateganyo gutura ku isanzu gutura ku bagatuye bahoraho yisanzuye by'imyaka itatu ibyo bintu babitangiriye mu nkambi mu mwaka w'2018 abo mu mujyi wa Ibaha aho kwagira ngo babaye abo mu nkambi babagire abo mu nkambi bashobora gusohoka mu nkambi batangiye bashobora kwitunga kuko kibatunze
Sa n'uwanzura kuko urasa n'uwagiye mu mateka cyane kandi dufite abantu bari ku murongo sa n'uwanzura igitekerezo
komeza ibyo mvuga nyine nuko abanyarwanda tumaze kubona ubwo buryo bwo gukora twahise duhindura ito landscape donc kuko Zambia igaragara nyine byahindutse none bigaragara ko abanyarwanda bafite ubushobozi none uyu munyarwanda umufashe ugasanga adafite icyangombwa bamwenzaho kugira ngo agire icyo abaha iyo utakibahaye bajya rimwe na rimwe hari ubwo bayifata ubwo yabaha bakayarya bakakujyana kugira ngo bakumvishe ugasanga ibyo bintu birimo ubugome butumvikana nakunafata umunyarwanda ufite ubukinjyanwa n'umunyagihugu ukajya kumufunga kandi ubizi neza ko uwo muntu washinjyanywe n'amategeko ntabushatse kwivuga ngo ntabushatse kwitangaho urugero akubye byambayeho kandi ifatwe n'abantu bari banditse baje ku mazina
wowe byari byakubaho bwana Mandela hari ubwo inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zari zagufata
ndafashwe maze gufungushije eshatu eshatu guhera mu 2006 bwa mbere kugeza mu myaka ibiri ishize
ubigenzute kugira ngo bacike
nuko ari ubwo nibyo uhita kwirukana umugabo ukamumara ubwoba muravuga ngo ajya gufunga mbwira ati ndabizi ubushobozi ujya kumfunga none yagiye akabushya kumaza ko ntacyo wamuhaye
Nyemerera tujye kwa bwana Uwimana Jean de Dieu arategereje igihe kirekire. Bwana Uwimana Jean de Dieu ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Wakoze kandi kwihangana wategereje umwanya muremure. Uherereye hehe wowe?
Nkuko bivuze nitwa Uwimana Jean de Dieu. Merereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba.
Amakuru cyaho Nyagatare. Karama ndahazi naharagiye inka.
Yego, aho ngaho hafi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Nuko rero uhamagaye ari igitekerezo cyangwa n'ikibazo ushaka kubaza abatumirwa bacu?
Mu by'ukuri mfite igitekerezo ariko ndahera ku kibazo.
Yego.
Mu by'ukuri ibyo bintu byo kuba se impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Zambia zihohoterwa, njye nagira ngo ngire icyo mbaza. Ndabaza ese kuba bahohoterwa ni ukuba yuko nta ambasade y'u Rwanda iri aho ngaho muri Zambia ku buryo bashyikiriza icyo kibazo bakaba barikemura vuba? Ikindi kibazo nifuza kubaza, ese nk'Abanyarwanda benshi iyo cyane cyane nk'urubyiruko iyo tumaze guca akenge usanga benshi bihutira ku bihugu byo hanze nk'iyo muri Zambia, Zimbabwe, bakambuka hakurya y'imipaka ya Afurika muri Amerika. Ariko mu by'ukuri ntabwo tujya tugirira y'amahirwe meza kuko usanga henshi badutoteza ibintu nk'ibyo ngibyo aribyo birimo n'aho ngaho muri Zambia. Nabwira icy'urubyiruko rw'Abanyarwanda rwaba bateze amatwi muri aka kanya kugira ngo nabo bumve ko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda cyaba kimeze neza ku buryo batagomba kukivamo ngo bajye muri Zambia cyangwa se no mu bindi bihugu. Murababwire iki ku buryo bagomba guha mu gihugu cyabo ndetse bakibakira n'u Rwanda rwabo? Ikindi kibazo, ese ni impunzi z'Abanyarwanda gusa zirimo zihohoterwa cyangwa n'izindi zo mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika nazo zaba zihura n'izo mbogamizi? Murakoze.
Urakoze cyane Jean de Dieu Uwimana. Ndumva ibibazo byawe, harimo bimwe numva nasubiza ariko ntabwo ari njye mutumirwa. Reka nguhe bwana Emile Ndamukunda kuko niwe uri muri Zambia, sinzi niba ibibazo byawe yabikurikiye uko ari bitatu.
Na bikurikiye ibibazo mu by'ukuri ikibazo cya mbere yibazaga ati nta ambasade iri mu Rwanda ku buryo yamenya ibibazo Abanyarwanda bahura nabyo. Ngira ngo ndahari ntabwo asobanukiwe ko niba impunzi y'umunyarwanda yarahunze u Rwanda kugira ngo uvuge ko ambasade igihugu wahunze se urumva aricyo kizajya guharanira umutekano wawe kandi waragihunze? Ntabwo igihugu wahunze, niyo mpamvu niyo hashyizeho ibibaye ibyangombwa ubutemerewe kujya muri icyo gihugu wahunze. Kereka iyo uciye mu nzira yo gutaha mu buryo bwemewe n'amategeko naho niba uri impunzi y'umunyarwanda urumva deja iyo ambasade ihagarariye abantu wahunze, kandi turimo turagenda tubabona ko rimwe na rimwe nk'uko bitekwa nta bimenyetso kugira ngo bibone bifatika wenda biragoye. Ariko akenshi no muri ibyo bibazo abantu baba batekereza ko harimo ukuboko kwa Leta y'u Rwanda igira ngo Zambia ikomeze iteshe umutwe impunzi zibone nta yandi mahitamo zibone zitaha. Nta buryo rero ambasade numva yafasha impunzi y'umunyarwanda kandi biriya arahunze u Rwanda. Ikindi yavuga ati ese mu Rwanda ati ko numva ahubwo ariho heza, ati twabwira icyo urubyiruko ngo rujye ruguma mu Rwanda. Burya umuntu ni mugari, umuntu atekereza ko kirumva n'umunyarwanda uvuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bwenge. Ntabwo nshaka kuvuga kubwira abantu ngo bajye bagenda cyangwa bajye baguma mu gihugu, ariko impamvu igihugu kigiraga ambasade hakaba ubucuruzi mpuzamahanga nuko baba bazi ko abantu bazajya bidukasa bakava mu gihugu bakajya mu bindi mutiri zimwe za mahanga bikorwa kubera ko ari abandi bagiye bavuye mu gihugu runaka bakajya mu kindi. Ibyo ndumva bya binyuranye n'ingingo y'umuntu, ariko nuko ngewe nabyumvaga ntabwo wabwira abaturage ngo muzagume mu gihugu ntimukagende, kubera ko nubwo turimo tuvuga ibyo ngibyo ariko hari n'abashoboye kubona ibyangombwa wenda, cyangwa hari n'abagira amahirwe. Ntabwo nabwira abantu ngo muzakaze mu Rwanda cyangwa bajye bava mu Rwanda, uba ari umwanzuro w'umuntu ku giti cye.
Mukanya turasubira kwa Claude Gatebuke, ariko ndagira ngo mbanze nsabe Richard Ndayishimiye ku murongo wa telefone bamuduhere umurongo kuko nawe ategereje umwanya. Bwana Richard Ndayishimiye, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he
Richard? Nanjye narivize ikintu cyo kunganira.
Urahagana he?
Ndemerere Nairobi muri Kenya.
Yego. Komeza.
Buriya baravuga ati abanyarwanda bari muri Zambia badafite umutekano ukwiye. Ndetse ko usanga impunzi ifite amahitamo, ugasanga iyo bonye igihugu irimo kinafite umutekano arashobora gusaba ubundi buhungiro. Ariko ubunya aho tugeze urashobora gusaba ubundi buhungiro ukarindira ko ujya kwimugwa uve muri icyo gihugu kubera ubona umutekano wawe udakwiye ukabura. Buriya se hakukwimura muri icyo gihugu ugasanga bakoroheje mu gihugu wavuyemo wahunze. Mbere nasaba nk'uhagarariye impunzi yuko yofasha agashyiraho sekiriti ikwiye. Buriya wasigaye gute ko umuntu bamusanga iyo yagiye, iyo yahungiye akanyuruza?
None Richard, reka nkubaze niba ari ikibazo ushobora kunsubiza. Wowe aho ngaho uri Nairobi muri Kenya uri impunzi?
Ndiye kandi ndi impunzi.
Uvuze rero uti hari ukuntu bagira batya bakagusubiza aho waturutse. Mwebwe mu Burundi ndasa n'utandikiriye gato kubera ko turimo turavuga ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda muri Zambia, ariko ni muri rusange u Burundi n'u Rwanda n'ibivandimwe. Impunzi z'Abarundi muri Kongo n'ahandi hirya no hino zimaze igihe zitahuka ari nyinshi, bavuga ko umutekano mu Burundi uhari. Ibyo ushaka kuvuga ko biri muri urwo rwego wavugaga rw'uko abantu basubizwaho ku ngufu?
Buriya barasubizwa ku ngufu urabye nko muri Tanzania.
Kandi biyemerera yuko hari umutekano, bakavuga bati turagiye rwose, ibyo twagiye duhunga byarakemutse turatashye iwacu.
Kuri ikibazo twasanze no mu mundi hari abo bamanerwa, harimo abahunga baje gukora ubutasi.
Ariko se buriya bwana Ndayishimiye, buriya wakwikeba n'urwembe kugira ngo werekane yuko urimo guhungerega ntabwo ari mikino. Iyo kora riteye nawe kugeraho. Komeza igitekerezo cyawe.
Cyo gitekerezo nari fite ni cyo buriya iyo umuntu yasabye ubundi buhungiro, mwayimura kubera buriya ntiyabibona umutekano uhagije.
Birumvikana kuko iyo umutekano udahari ubwo no kuba impunzi muri icyo gihugu ntacyo biba bikivuze. Reka tujye kwa bwana Claude Gatebuke. Bwana Claude, Richard Ndayishimiye ati iyo umuntu abona ko nta mutekano afite asaba ubuhungiro mu kindi gihugu, mwe nk'abahirimbanira uburenganzira bwa muntu mufasha iki abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi, bumva ko mu gihugu bahungiyemo cya kabiri batakibona umutekano, bashaka ubuhungiro mu gihugu cya gatatu bagategereza amaso agahera mu kirere?
Icyo kibazo mbere yuko ngisubiza umbabariye gatoya, hari ibibazo umugabo nibagiwe izina rye yabashije abaza ngo senga ambasade ntiyafashe impunzi
Uwimana Jean de Dieu
ngo abantu bagiye baguma mu Rwanda. Icyo cyo ambasade yo gufasha impunzi mu myaka yashize mu 2016 ibyo kagigi yavuze by'uko bateye impunzi bakabica nabi bakabasenyera amaduka byarabaye. Noneho nabaha urugero rw'umusore witwa Nionel Nishimwe wisunze ambasade agataha mu Rwanda. Ahageze ubuhamya bwe na turabufite yavuze ko bamufashe neza cyane ariko bagatangira kumusaba noneho gushinja izindi mpunzi ibyaha yasizeyo abyanze yaburi birengero kuva ubuhashize imyaka 5 yaburi birengero mu 2017 tariki 8 cyangwa 9 z'uwo mwaka donko hashize imyaka 5 muri make dufite nk'izo ngero z'abantu bisunze ambasade ariko nubundi bikarangira nabi kandi burya aho narangiriza kuri icyo kintu ngo guke abantu bataguma mu Rwanda iyo abantu bagihohoterwa baba bagihunga kandi impunzi burya itaha ku bushake no guhunga nuko umuntu aba yananiwe kuba iwabo burya kuko ntago byoroshye nkuko bivuge iyo umuntu ahunze hari ibindi bibazo bikomeye cyane ahura nabyo izo ndwara izo zakorera ingendo zikomeye n'ibindi n'izindi ntambara ashobora guhura nazo y'umuntu yari atari yagera igihe cyo gutaha ntabwo ataha kuko aba yumva aho ari nubwo hamumereye nabi haruta aho yahunze naho rero ku bantu noneho bageze bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo mu bihugu bahungiyemo bakaba batafite umutekano ubundi nibyo nkatwe mu guhanira uburenganzira bwa muntu hari uburenganzira bwa muntu harimo n'ubwisanzure iyo umuntu atamerewe neza mu gihugu arimo dukora ku buryo babimurira ahandi ubundi nicyo umuntu asaba keretse izo kondisiyo zihindutse bagahindura ntibakomeze kubirukaho ariko iyo babirukaho bagomba kwimurwa ikibazo rero gikomeye ku mpunzi yari nyinshi cyane nk'iziri muri Zambia icyo ni ikibazo nk'uko nabivuze kiri no mu bindi bihugu yari nyinshi cyane ntibiba byoroshye kuri ku kintu cya logistics kandi nanone ni ukongera kwimuka ariko ubundi niko bigenda no gushaka ahandi aho impunzi zifite umutekano ikibazo rero cy'abanyarwanda noneho kiyongeraho nuko impunzi zahunze kera iyi association clause nyine bimwe byo guhagarika ubuhunzi ku banyarwanda muri make nubwo bwose mu bintu yemeza ari uko abantu bashobora gutuzwa aho ngaho aho bari cyangwa se bakimurwa ni nyinshi cyane icyo nicyo kibazo gikomeye cyane ariko ubundi iyo byananiranye kandi bigaragara hari ibimenyetso bihagije by'uko icyo gihugu kitabaho umutekano ubundi bagomba kwimurwa kandi ibyo ngibyo n'ibintu dukoraho nyine ku muntu zo mu bihugu bitandukanye
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire bwana Thomas Bukeye ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherereye he Thomas
mbo ndirirongo muri Malawi
makuru cyaho muri Malawi
muri Malawi vuna mahoro kavura gute nako mbaraka baye kenshi ntasuge tura mahoro ntabwo bamaze se kwirukanaho butwo turatuje
ni gitekerezo ni ikibazo
bo nge ni gitekerezo nge ndumurundi ariko nsanga wavukiye mu Rwanda ndanahakurira nacyo kwava ndo mwana muto ariko amateka mu Rwanda ndayazi ya hagiye umuntu arinze ava mu rugo agahunga agasiga igihugu cye umuntu kuri wabo niryo teka cyane rigize umuntu aba bavukanye b'abanyarwanda Zambia na Malawi n'ibihugu bituranye kandi nibivukanye twamana cyane tubonana kenshi
yego yego
ubuzima usanga impunzi zibayemo abantu muri Malawi na Zambia ntabwo buba ari ubuzima bushimishije ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo nashobora kuba yosubira iwabo jyewe icyo numva nosaba icyo siba ku mpunzi icyo ndumva kumenza abo babanza bagasa nk'abagihagarika ahubwo bagashakira umuti ikibazo gituma impunzi z'abanyarwanda zigwirirana mu bihugu byinshi cyane cyane nk'ibihugu by'amajyepfo muri Afurika kuko barahari benshi ntabwo twobica inzererezi cyangwa ibyangazi bafite ibibazo ahubwo nibumva ibibazo bafite babakemura ibibazo ariko kubiruka ko nimba abataha ari ikibazo byakemutse icyumviro nubwo barashaka guterera cyari cyo
urakoze cyane bwana Thomas Bukeye dusubire kwa Emile hari impunzi z'abanyarwanda muri iki gihe nshya zirimo kuva mu Rwanda ziza muri Zambia
zirahari kuko hari pari hama kese ndi mu fundi ya zibangaraha umwe yari umutere wa kwera gitiyamo kuri niba barikita gimarashi nuko ko yageze hanga hano bondi hano rigiye gitoya bigaragara ko wende ya umutekano yari gera mu kiranga hita hasteri yaramwe mu bana hano hari n'undi ndi nawe ubaze nk'imyaka imwe itanu hano ari byo wabaye impunzi itashya serumba abanyarwanda baracyahunga ntago abantu baracyahunga na leta ivuga ngo haba hatiwe yari yaragiye mu Uganda nuko hari abanyarwanda bagihunga ubwo rero ahubwo hari akantu ashakaga kongeraho kuri ibyo uyu muvandimwe wo mu Burundi amaze kutubwira uri muri Malawi
yego
yavuga ati ahubwo abantu bakwiye gushaka igisubizo numva kandi numva wenda n'igitekerezo naha leta y'u Rwanda yifosinga abantu ibyo kubafatira ibyo kubakurizaho ibyangombwa ubundi birandangaza umuntu wabaye impunzi numva ubuhunzi iyo ari ujya guteza ibibazo abandi bantu bahunze
ariko bwana Emile ahangaha
turimo turavuga
ikibazo cya Zambia n'inzego z'ubutegetsi bwa Zambia none urasa n'utunga gatoki leta y'u Rwanda urasa n'uyishinja ibintu udafite ibimenyetso nta nubwo muri iki kiganiro idahagarariwe ariko ibyo ni ibintu tutavuga kuko nta bimenyetso bigaragara bitwereka bifatika bitwereka yuko ari irimo gukora ibyo bintu
none se nimba se byo ko icyo cyangwa ibyangombwa by'umuntu bikurwa leta y'u Rwanda se
ibihe
kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zamburwe ubuhungiro icyo ni igitekerezo cyatangiwe na leta y'u Rwanda
ariko cyakorewe isuzumwa HCR irakireba yemeza ko icyatumye abo banyarwanda bo muri urwo rwego bahunga kitagihari ivuga ko bakwiriye gutahuka ntabwo ari ibintu u Rwanda rwihereranye n'ibintu byakozwe ku rwego mpuzamahanga n'ibintu byakozwe habona bwana Emile
ibyo biraza bikajyana muri bya bintu twavugaga byose bya robingi none ibibazo by'umutekano mu by'ukuri byarakemutse n'ibibazo byarakemutse se impunzi niba tumara muri Zambia ko hari ibihumbi bitandatu Uganda hari zingana gute Burundi hari zingana gute Kongo hari zingana gute Afurika ifite impunzi zingana zite z'abanyarwanda n'ibyo bibazo bikemuka ku iki bidataha turagarukaho impunzi ntabwo yihatira gutaha ahubwo ibibazo bituma ihunga nibyo ukuraho
yego
ntibatira abantu ngo nimutahe ariko ibibazo bigihari n'ubu munsi tuvugana abantu bagihunga urumva nta gisubizo nyine kiba kiri kuboneka
nyemerera twakira abantu babiri ba nyuma hanyuma tubagarukeho dufata umwanzuro ku murongo wa telefoni dufite Deo Batumunwa na Jamal Ngabo reka duhere kuri bwana Deo Batumunwa ikaza mu kiganiro muri sanga
kaze cyane
amahoro cyane uherereye he Deo
yemereye neza na neza ni muri Zambia mu ntara ya Rusaka
ni igitekerezo ni ikibazo nyarutsa
ukuri tugerageje kuraba ukuntu dusanzwe dufashwe muri iki gihugu cya Zambia birateye ubwoba birateye agahinda turi mu nzi mbwa twashyitse genda umurundi mu bisanzwe twarashyitse turajya mu nkambi turafite ibyangombwa byo kuba muri iki gihugu cya Zambia ariko kubera ko ubuzima bwo mu nkambi n'ubuzima bugoye cyane rero tujya dushima kuza kurondera ubuzi uronse akazi nyine ukaronka icyo ushobora kwishikana ko ugatangura udukorwa tw'iwawe ariko nubwo utangura udukorwa tw'iwawe twama imitima iri hejuru cyane umwanya n'umwanya bagufashe rero ikindi kintu kiza kibabaza twebwe impunzi dusanzwe tugiri mu gihugu cya Zambia ni uko bagufashe bake bakwaka amafaranga menshi cyane no guhomba ukacuhomba rero ni ukuri nka mwebwe musanzwe mushikana kure ibitekerezo twashaka muze mushikane ibibazo dusanzwe dufite uku kuntu badufata nabi badufata kanatsinda akatwakana amafaranga menshi ibihere brema mwa mukoze cyane
urakoze cyane bwana Deo Batumunwa tujye kwa Jamal Ngabo ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane
uherereye he wowe Ngabo
biri mu ntara ya Kigoma mu yuyayani ya Kibondo mu Nduta mu nkambi y'impunzi
Wowe rero ni igitekerezo ni ikibazo?
Hanini ni igitekerezo tugiye turaraba ubuzima bw'impunzi kungane bumeze, turabona yuko hari mu nkambi ya Rwanda atari byiza cyane, umuntu tuvuga ko ari byiza. Nk'igitekerezo nka mwebwe kubera muba muri ngaho mushobora kubamwo bumvikana kure bikakumvikana, nyuma bakaraba uko ibintu byagenda.
Urakoze cyane. Komeza.
Guhaye igitekerezo ni sinaza kure y'ibyo Deo yoba karavuga numvise, ahubwo nawe nyine nengo twadufite igitekerezo kimwe n'igisabo kimwe n'ukuntu impunzi ifashwe muri izi nkambi tuba dusanzwe turimwo, tuba tubaye ku buryo yaho usohotse inkambi bakagufata bibindi wagumayo, waguma mu nkambi naho ugasanga ubuzima ntibworoshe, nabizi namwe byo impunzi nyine ziba zimeze, bakakuza gusohoka bagasohoka bagufasha ukajya mu gasho ugafungwa ugakubagugwa. Nkabamwe zo muba muri ngaho muba mushobora gushikana amadukure murakwiye kuza muri araba tukajya turabe uko ibintu byogabanuka mu nkambi z'ico nico bitekerezo uno munsi nabifite.
Urakoze cyane Bwana Jamal Ngabo. Tugana ku musozo Bwana Claude Gatebuke. Jamal Ngabo ati nkamwebwe muri aho amajwi muyashikane kure.
Byumvise kandi twabyakiriye. Ni byiza ko n'abantu bari muri izo nkambi bivugira nk'uko nguko bakavugira ku mugaragaro aha ngaha kuri Voice of America. Ni ibintu bifasha kuko biragaragara ko ibyo tuba duharanira atari bihimbano, izo kondisiyo z'impunzi kugira ngo zikosorwe. Gusa wenda ndakeka tugeze aho gusoza, nagira ngo nongereho akantu. Burya iyo baravuga mu Kinyarwanda ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa aho amuhishe, nubwo turi kwigengesera tuvuga ko wenda ari Leta ya Zambia gusa iri kubikora, ariko buriya harimo n'akaboko yewe, nk'uko navuga ko iyo usesenguye ubona ko harimo akaboko ka Leta y'u Rwanda. Kuko impamvu mbivuga gutyo, ibihugu byinshi bifite impunzi muri Zambia.
Nabikwemereye ariko navuze ko ari igitekerezo cyawe bwite atari igitekerezo Ijwi rya Amerika ihagazeho ishobora kwemeza.
Yego, ndumva aho ngaho narangiriza. Ubundi tuzakomeza duharanire uburenganzira bw'izo mpunzi, ariko tunaharanira ko nyine ibituma impunzi zibaho bivaho. Abantu baracyahunga, hari impamvu bahunga, umutekano mukeya, ihohoterwa, akarengane, ibyo byose tuzaharanira kandi tuzanabigeraho ko izo kondisiyo zizahinduka, abantu bagataha ku bushake bakareka no guhunga.
Ni bidukundira. Mwakomeje kuvuga cyane yuko mbona yuko u Rwanda rushobora kuba rufitemo uruhare. Ni bidukundira, tuzashaka umuntu uhagarariye Leta y'u Rwanda tumubaze kuri icyo kibazo, kubera ko muri iki kiganiro ntabwo twamutumiye kuko ntabwo twari tugamije yuko bigera aho rwatungwa urutoki. Twarebaga ikibazo cy'uko bimeze hariya nyine muri Zambia, ariko birumvikana yuko mu rwego rwo kugira ngo twumve icyavugwa tuzabashakira uwo mutumirwa mu ikindi gihe. Reka tujye kwa Bwana Emile Ndamukunda, turimo turagana ku musozo. Icyo wavuga kuri icyo kibazo twavugaga aho ngaho tugana ku musozo nyine mu magambo magufi?
Kugana ku musozo burya ntabwo twanenga gusa, reka nanashimire n'ibibazo bihari, ariko burya umuntu wakwakiriye ukagucumbikira imyaka, hari abamaze imyaka igera muri 20 na icyo nacyo burya umuntu yagishimira Leta ya Zambia kuba yarafasha Abanyarwanda ikabayereka aho kuba muri icyo gihe, ikabafasha. Hari ubufasha bwinshi cyane Zambia yahaye Abanyarwanda bize abagize gute icyo kintu burya usoje udashimiye Leta ya Zambia nabwo haba ari ikibazo. Ugufora rero ndasaba ibintu inzego eshatu.
Dushigaje amasogonda 10 gusa. Reka ngushimire cyane ko witabiriye iki kiganiro. Nshimire na Bwana Claude Gatebuke, nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga, by'umwihariko n'inshuti z'Ijwi ry'Amerika muri rusange. Ikiganiro muri sanga na hejo. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.